salama man. Nyuma digiri, toto kitembea. Shakupa digiri, we unaniwezea. Chumba ni bingiri, laa imekolea. Narudi omu mapema to do. Wapembeni wanini, misi na gauni. Niko sawa, tukibaki wawili. Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikubongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe. Let them talk, kwe kwe kwe. Yeah, kwe kwe kwe. Nimesimama de, chutama e. Nipe kifo cha mende ni ngangane. Kingangare, kisafare. Nilishe kiapo siku sare. We ni moto yani fire yani ukusiki. Uko juu kileleni hawa kufiki. We ni fera, we ni uda mromantiki. Ukifungua daftari nawe katiki. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe. Ooh, kwe kwe kwe. Let them talk, kwe kwe kwe. Yeah, kwe kwe kwe. Kitanda kukunyi, 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 kukunyi. Kwa picha chagede, 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 chagede. Toto tikini, 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 tikini. Apewe gigigi, gigigi. Let them talk, kwe kwe kwe. Quick, quick, quick.